Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ya Radio Ijwi rya Amerika. Abadushikira kuri internet namwe mudusanga kuri www.radioyacu.com. Ikaze mu kiganiro muri sanga muri kumwe na Fidel Niyongabo mpagarariye mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma azakuba ari ngaha mu kanya kari imbere. Ubu rero ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Kuhera ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu hano i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika haratangura ikoraniro ry'iminsi ibiri rihuza abanyarwanda baba mu mahanga, ababa mu Rwanda n'abayobozi batandukanye b'igihugu barimo na President Paul Kagame. Ni ikoraniro rizwi nka Rwanda Day. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma araza kuba ahari mu kanya kugira yakira amatelefone yanyu mushikirize ibyiyumviro byanyu ku byerekeye uwo munsi. Yamara mukoreye indira twumvirize mugenzi wacu Eddie Guema mu kiganiro yagiranye na Yehoyada Mbangukira ayobora ihuriro ry'abanyarwanda baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amubaza aho bagejeje imyiteguro.
Imyiteguro irimo igenda neza, mobilization yagenze neza, abantu babyitabiriye. N'ubu turacyakira abashaka kwiyandikisha batabishoboye se cyangwa se basha bifuza kuza, kuko bigaragara umubare w'abiyandikishije umubare mwiza unarenze ibyo twari twiteze. Imyiteguro abahari ubu bavuga ko byose gahunda igenda neza, twiteze ibirori byiza, umushyikirano mwiza, gusabana kwiza.
Hari hashize imyaka itanu bitaba, cyane cyane bitewe na COVID ndetse n'ingaruka zayo. Tubwire bimwe by'ingenzi abantu bakwiye kwitega abashyitsi mugiye kwakira mu bahishiye iki.
Icy'ingenzi navuga nuko uyu mwaka dufite byinshi bizaberamo. Kuba tugiye kugira Rwanda Day mu itangiriro rero ry'umwaka, twese turi kureba kure. Uyu mwaka ni umwaka w'umwihariko mu buryo budasanzwe. Harimo imyaka 30 kibaye igihugu dukunda, dufashije kubaka, harimo kwibohora, harimo kwibuka amahano twanyuzemo Jenoside yakorewe Abatutsi. Urumva ko hari ibintu byinshi, intambwe nziza tutangiriyeho kugira ngo abantu bahurire hamwe babwirwe ubutumwa. Noneho uyu mwaka uzaba umwaka w'umusaruro mwiza. Hari za panel discussions, abaza tusangiza amagambo menshi. Turabiteze kandi bizagenda neza uko tubibona.
Wari ubikomojeho ko hazaba ibiganiro bitandukanye. Ese ibyo biganiro bizibanda kuki? Ni ibiki abazitabira inama bazabikuramo?
Hari benshi hano muri Amerika, iyo umuntu avuze u Rwanda bakunze gutekereza rwa Rwanda rwo muri 1994. Ariko ibyinshi bizagaragazwa muri iyi nama ni aho twavuye, ariko aho tugeze. Igihugu gihagaze neza, Abanyarwanda duhagaze neza mu isi yose, kandi u Rwanda ruragendwa, rurimo amahoro, abashoramari bifuza kuza, niho bagombye kuza kubera umutekano dufite. Harimo byinshi bizadutangariza isi yose yuko u Rwanda rukunzwe, turarukunze, dufasha abanyarwanda neza, nabo abo twita inshuti zacu babimenye, babibwira abandi, baze basure igihugu cyacu bagire nabo ayo mahirwe yo kubona uburyo twateye imbere tuva muri cya gihe cyari kitari cyiza.
Umunyarwanda uje muri iyo nama ni iki akwiye kwitega ko azakura?
Umunyarwanda uje amakwitega yuko azaza agasanga hari akanyamuneza kabenshi, ni ukuvuga igihugu duhagarariye, igihugu dukomokamo n'abazaza baje kudusangiza ayo magambo n'ibitekerezo, bazaza batanga inkuru iri positive, nkuko nabivuga mu Cyongereza, ntabwo ibyo ijambo ry'Ikinyarwanda narimenya, ariko inkuru nziza, kuko burya hari igihe umuntu yishyiramo igitekerezo cy'ahantu cyangwa se akaba atabonye shansi yo kugira ngo ibitekerezo bibi bimuvemo, kuko navuze nti abantu b'ibihugu by'u Rwanda batekereza 94, ariko hari byinshi byabaye muri imyaka 33, abantu bazamenya, abatabizi bazabimenya, abifuza kubimenya bazabibwirwa, noneho n'ababishaka bataragira mu Rwanda bazaze babyibonere.
Mu gusoza, Bwana Mbangukire, watubwiye ko umubare w'abantu barimo kwiyandikisha usa nkaho warenze uwo mwari mwiteze, kubakurikijwe rya Amerika wababwira ko mwiteguye abantu bangana gute?
Ankurikije mwebare numvise abantu biyandikishije bifuza kuza barenze 10,000. Abazaza ntabwo nabamenya, ariko niba hari yandikisha abantu barenze 10,000, urumva yuko hari benshi muri abo hashobora kuba abazagira ibibazo ntibashoboye kuhagera, ariko ntibyantangaza binarenze 10,000 ku munsi yawo. Banabaye 10,000 bazabona ibyicaro, bazasabana na bagenzi babo, tuzagira ibihe byiza.
Bwana Yehoyada Mbangukira, umuyobozi w'umuryango w'Abanyarwanda batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya uhaye ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire.
Namwe ndabashimiye kuba mwaduhamagaye, namubwira amahoro.
Yari Yehoyada Mbangukira, ayobora ihuriro ry'Abanyarwanda baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuri mikro na mugenzi wacu Eddie Gwema, bavuga ku munsi wa Rwanda Day. Tuze ku baduhamagaye bari ku mirongo ya telefone, dufise Niyonshuti Pierre Nzuru, uratwumva?
Ndabumva neza.
Uhamagaye urihe?
Ndi Nyamagabe mu Rwanda, mu karere ka Nyamagabe.
Uyu munsi wa Rwanda Day uvuze iki kuri wewe?
Kivuze biriya ni ibigaragaza yuko igihugu cyacu turi hamwe, twishimye. Abavandimwe bo hanze nabo mu Rwanda bumva yuko mbega duhuje ibitekerezo bagiye kuganirirwaho bizatugirira akamaro twese.
Ni ikihe mwiteze kuri uyu munsi Rwanda Day uri kubera ngaha i Washington DC?
Icyo niteze ni uko byinshi buriya barabigezaho, ibibazo bakunda guhura nabyo hariya, hari imbogamizi yarabyo mu Rwanda, byinshi buriya bigakemuka, barazamenya ibyavuyemo nyuma. Ariko biradushimisha nk'Abanyarwanda kumva yuko tugira gahunda yo guhura tugakusanya ibitekerezo hamwe tukishima.
Waba utegekanya kuzoja umunsi uri izina nko muri kazoza mu birori by'umunsi nk'uyu? Waba utegekanya kuzoja mu birori by'umunsi mukuru nk'uyu wa Rwanda Day muri kazoza?
Birumvikana bitewe n'ubushobozi cyane, amahirwe yaba ari meza cyane.
Yego,
ubushobozi bwo guhurirayo, ariko
ariko aho buri hose murawukurikirana mu buryo mushoboramo
cyane rwose ku mbuga nkoranyambaga. Tuba turi ayishinga Abanyarwanda, tumaze guhumuka twese, ubu amatelefone twashakinze kujya kubikurikirana ku mbuga nkoranyambaga.
Ndabashimiye. Yari Niyo Nshuti Pierre Nzuru. Ndabashimiye. Dufise Idrissa Bakungu, uratwumva? Mwiriwe, uhamagaye urihe?
Kigali mu Rwanda. Naje gushimishwa cyane na Rwanda Day, tuza abanyarwanda tuba tunezerewe cyane, ni iby'agaciro cyane. Iyo ndagaruka ku mukuru w'igihugu ukunda cyane, ni umubyeyi aratumenyerera hose nyine dashima leta yacu ibyo tuba tugezeho twese tw'abanyarwanda. Ndashima cyane leta yacu kuko yahaye uburenganzira buri muntu wese yagera ku gitsina gore cyangwa ku mukobwa bikabakarusha. Ukuvuga twebwe mu Rwanda turatekanye, turishimye cyane, twitegura amatora ari imbere mu minsi iri imbere, tuniyembere kuzamukira ijana ku ijana. Ni ukuvuga ngo aho u Rwanda rugeze ku bintu byiza kandi bishimishije, ndetse bishimishije cyane, ndetse abanyafurika twese tumaze gutera imbere, abanyafurika bose bamaze kureba agaciro k'abanyarwanda, nyine twebwe n'abanyarwanda tumaze kwiha agaciro, tumaze kwishima cyane, turanezerewe, nta kibazo dufite. Abanyamahanga baje badusure kuko mu Rwanda nta mahoro barisanga, iterambere ryo dufite ndimesabira abanyamahanga ko bakura akazi, bazaduha akazi kuko mu Rwanda nta mahoro. Turishimye cyane, yaba n'abanyeshuri bo mu bindi bihugu baze bige uburezi bwacu buri hejuru, muri makeya u Rwanda ibi bimaze gutera imbere ijana ku ijana, ndetse n'abanyarwanda ubwabo bamaze kwiyumvamo icyizere cy'abanyarwanda, nyine ko twebwe abanyarwanda turi hejuru, turishimye cyane kubera ngo twebwe sinzi ukuntu nabivuga, njyewe ngo uyu muntu icyubahiro n'umuntu uzi icyo ejo hazaza ukuntu bimeze. Ni ukuvuga ngo aho tuvuye niho habi cyane kugera muri iki gihe turimo. Ni ukuvuga ngo twebwe abanyarwanda turanezerewe cyane, turishimye cyane mu nzego zose, waba uri umuntu mukambwe mukuru cyangwa uri umwana cyangwa twebwe urubyiruko, twebwe urubyiruko twariyemeje kugira tuzamure u Rwanda rwacu. U Rwanda rwacu nizo abanyarwanda koko, ariko twebwe urubyiruko tukiha ijambo. Turashima leta yacu ko yaduhaye ijambo, twebwe urubyiruko tukaba tunezerewe cyane, twebwe urubyiruko tukaba twariyemeje kuzaza guteza igihugu cyacu u Rwanda imbere. Byose amaboko n'imisabire y'urundi rubyiruko gukura amaboko mu mufuko kugira ngo bateze igihugu cyacu u Rwanda hejuru, ndetse n'Afurika yose kugira ngo tuyibungabunge neza mu mutekano, twishime muri afutuboro nta kibazo, siporo zose zigatera imbere n'uko mu Rwanda Kigali imeze, futuboro iri hejuru, basiketi, vore, ibikombe byose twitabira. Ni ukubera iki? Ni ukubera ngo perezida wacu dukunda, kubera ko aratwumva, aradutekerereza, kuko turamukunda ijana ku ijana kandi twiyemeye kuzamutora. Njyewe rero njyewe bikaba akarusho, njyewe nzamutora igihumbi ku gihumbi, njye narabyiyemeje kuko njye ndamukunda, kuko ni umubyeyi wacu, ni umubyeyi dukunda.
Edrisa Bakungu, ihuriro nk'iri ryari rimaze imyaka ine ritaba, nibihe mu mwiteze muri iri huriro ry'uyu mwaka ariko ritangura uno munsi Washington DC ku mugoroba?
Ni ukuvuga mu Rwanda Day yari imaze igihe isaba, twagize ikibazo cya korona, korona yabaye ku isi yose, twagize icyo kibazo cya korona. Ni ukuvuga ngo iyo myaka yose ibereyeho ubungubu u Rwanda imaze gutera imbere cyane, niyo mpamvu ibibazo byose bagomba kubyigamo bizera ko nta n'ibibazo binahari, ahubwo ni gushaka no kunoza ibyo tumaze kugeraho mu bihugu by'abanyarwanda. Nyine
waba utegekanya kuzoja mu ihuriro nk'iri mu bihe biri imbere, wabitubwira? Waba utegekanya kuzoja mu ihuriro nk'iri rizokurikira mu bihe biri imbere?
Yego, ni ukuvuga ngo turagukunda cyane, ni ukuvuga ngo twebwe tunezerwa no guhura k'abanyarwanda twese. Ni ukuvuga ngo twese ubumwe bw'abanyarwanda nicyo kintu cya mbere tukishima, kubera ngo tukiringe buri kimwe cyose kugira ngo tunezeze urukundo rw'abanyarwanda, nyine n'abanyamahanga nyine babitubonemo, n'abanyamahanga babone ko abanyarwanda ari abantu beza kandi abantu nyine bamenye kwisobanukirwa, bamenye kwiha agaciro. Ibi muri makeya ni ukugenderana giti cyane. Icya mbere, twebwe urubyiruko tugomba gukunda igihugu cyacu, tukaba intwari, tugakunda igihugu cyacu kubera ngo perezida wacu tugomba kumushyigikira, turi inyuma ye, turamukunda kandi tunezerwa n'ibyo dukorera cyane.
Nukufuga rero na utashoboye kuza muri iri huriro i Washington uravuze ngene urikurikirana kurikirana amahuriro nkayo uzobikurikirana mu buryo ushobora gukoresha nki imboga ngurukana bumenyi uzokurikirana ibikorwa byaya yahuri
nukufuga ngo twebwe nyine abanyarwanda hari ameto abanyarwanda ari tubashima leta yacu ko yatuzanye interineti ahantu hose hageze umuriro kubera ngo na telefone z'ideni zirahari buri munyarwanda wese nyine kubera icyo tugezemo n'iterambere turashima leta yacu kutwohereza mu itiri iryo terambere ikirimo iragiramo ni ukuvuga ngo twebwe abanyarwanda tuba twishimye cyane kubera ngo umunyarwanda ntarenga kicira ni ukubera ukuntu tuzamenya iyo nama irimo biraberamo ni ukuvuga wa munyarwanda ahantu hose ari ni ukuvuga ngo ufite interineti niwe yashyiraho igiceri cy'ijana ya masegonda bamuhaye interineti abasha kumenya aho isi igeze abasha kumenya n'aho abanyarwanda hose bahuriye iterambere nyine kubera tuba tuvuga ku iterambere ry'u Rwanda ndetse na Afurika yacu ndetse n'isi yose ni ukuvuga ngo twebwe abanyarwanda tuba tunezerewe cyane ibi imyanzuro yose izavamo imyanzuro yose izafatirwamo aba ari myiza nyine mu iterambere ry'u Rwanda yamwisabira nyine n'abanyarwanda bose duharanire ubumwe bw'abanyarwanda kugira ngo duteze igihugu cyacu imbere kugira ngo tukizamure muri ahantu hose ireme ry'uburezi imikinire ubuzima tukagira u Rwanda bizirama rutere imbere cyane
turabashimiye urakoze yari Idrissa Bakungu tufise ku murongo wa telefone Emmanuel uratwumva
nitwa Iradukone Emmanuel ndi Kigali mu Rwanda icyo cyo
uyu munsi iri huriro ry'abanyarwanda ritangura uno munsi ku mugoroba i Washington DC uraribona gute
ndaribona nk'ihuriro ryiza kuko ni ihuriro rihuza abanyarwanda ku isi yose aho batuye kuko aba ari umwanya mwiza wo kwegera umukuru w'igihugu bakaganira ku byatuma Afurika igira iterambere ryiza n'abanyarwanda muri rusange cyane ko Afurika ibikeneye ibiganiro nk'ibi ngibi nubwo biba byarateguwe n'abanyarwanda ariko na abaturage bose baba bemerewe kuba bajyamo bakaganira ku byatuma Afurika itera imbere numva ari umunsi mwiza wagakwiye kuba wayaba buri mwaka nubwo wenda ari igikorwa ngaruka mwaka ni na byiza cyane ndumva aba ari ibikorwa byiza kuko ndibuka nka Rwanda deheruka kubera mu Bubiligi nagize amahirwe yo kuba ndiyo ndibuka uwari minisitiri wabitaga Vincent Biruta yari umuntu twari dukumburanye kuko urumva ni amahirwe nagize yo kuhagera nkongera nkamubona ubwo rero numva ari igikorwa cyiza mu gihe abanyarwanda bose bagize ubushobozi bagakwiye kujya bahagera bakaganira n'umukuru w'igihugu n'abandi bashuti bayobora u Rwanda gutyo gutyo numva ari igikorwa cyiza murakoze
mwitezemwo iki kuri iryo huriro n'ibihe mwiteze kuri iryo
ngiye nk'ikintu naba nitezemo wenda nk'abantu bahari wenda urugero nk'abanyamakuru cyangwa se n'abandi bantu bazahabwa ijambo ngiye numva niki nk'ingingo numva giye yanyura bashobora kuganiraho nkumva bayiha umurongo ni ikibazo cy'u Rwanda na Congo numva icyo kibazo hagizemo umuntu ukiyimbariza wenda akabonera akabaza nk'umukuru w'igihugu akamubaza uko abitekereza wenda nko muri uyu mwaka twatangiye namba hari indi gahunda y'inama runaka wenda bateguye bazahuriramo nk'abanyamuryango ba Commonwealth cyangwa se n'abandi bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda rw'icyongereza cyangwa igifaransa gurutse tumbi kumva iyo ngingo bayiganiriye hariyo numva yanyura cyane kuko ndu murukunda kugenda muri bya bihugu cyane kuko urumva mu gihe umutekano utameze neza nanone turakomeza kubangamirwa
hari migambi wo bufise mu mahuriro azoba nkaya muri kazoza kuzo yajamwo
urumva abaye ari imiryango ifunguye ku bantu bemera ko bayitabirane kuko nanjye ndi umwe mu bantu bakunze kwitabira ibiganiro akenshi nanjye najyayo nta kibazo kuko ni ibintu nkunda kwitabira cyane
yari imaze ihuriro nk'iri ryari imaze nk'imyaka ine kubera ibibazo ndibaza bya covid ritabaye muribaza iri ko rizovuga byinshi bitashoboye kuvugwa mu mahuriro ari kuba mu myaka y'imbere yawe
bishobora kuvugwamo ariko bigeye impamvu ndi kwa n'iki kibazo kidashobora kuzakemuka vuba bitewe n'iki kibazo nanone cyahese kizamo cy'u Burundi. Ndi kubona ko intambara ya Kongo n'u Rwanda idashobora guhoshwa bitewe n'ikibazo cy'u Rwanda n'u Burundi byahise byongera kutagirana umubano mwiza. Ndi kumva ko jyewe bikigoye cyane no kongera kumva imvugo za Kisekedi kuba yaratowe nanone kuba perezida arumva umugambi ni wa wundi nta guhindura. Ubwo mbega bivuze ngo politiki iracyari yayindi, kuko ejo bundi imbwirwaruhame yavuze kuko nta biganiro akeneye n'u Rwanda habe namba gahunda ari ugutera u Rwanda. Ubwo rero mba mbona gahunda ari abarubanda rugufi turacyasikamirwa, ariko buriya kubera Imana byose birashoboka buriya bizarangira.
Ndabashimiye cyane Emmanuel,
murakoze cyane.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga turiko tuvuga ku ihuriro ritangura uno munsi ku mugoroba w'uno munsi kwa gatanu hani Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikoraniro ry'iminsi ibiri rihuza abanyarwanda baba mu mahanga baba mu Rwanda n'abayobozi batandukanye b'igihugu barimwo na Perezida Paul Kagame, ni ikoraniro rizwi nka Rwanda Day. Tukaba rero turiko tuvuga ku ryo huriro ririko ribera ngaha i Washington ryo misi ibiri, hanyuma turindire abandi baduhamagara bavuge icyo babyibaza ko nivyo biteze kuri ryo koraniro. What's the point of getting litty if I find you? Your proof that I gotta make it through. Motivation, inspiration. But then I'm gay, I'm better on song. I'm better if jeans, I'm better than I'm a gang. Oh, we put up games, you could have late night calls. We'll be for the easy. I'm sick and tired of running after the blue sky. I'm sick and tired of wasting a good time. Come, sit down. Put your feet on my laps, yum, yum. I want your groove, nah, nah. The way you speak to me, nah, nah, nah. Let's go by the waters, make love. I smoke a little bit, nah, nah. Put your knees up. Sana. Opening up my doors. You're pushing me more and more. Put your knees up. Time, keep tripping in my corridor. A little bit of ish on your new playlist. Turn it up, it's only 6:30. Take off what you got, you won't need that shit. Kigali lights, do your Ray-Bans. Gin and juice in your right hand. Follow. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga, aho turiko tuvuga ku ikoraniro ry'iminsi ibiri rihuza abanyarwanda baba mu mahanga ababa mu Rwanda n'abayobozi batandukanye b'igihugu barimwo na Perezida Paul Kagame. Iryo koraniro rikaba rizwi nka Rwanda Day. Tugaruke ku mirongo ya telefone, dufise Irmiti, uratwumva?
Bona mahoro
Irmiti, uduteye akamuriye?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Ha uyu munsi irikoraniro ririko ribera ngahi Washington DC rihuza abanyarwanda uribona gute, urivuga kwiki?
Ubwo iyo koraniro twashimire cyane kuba mwampaye umurongo, hama ijyanye n'iryo koraniro abo bene bacu b'abanyarwanda bagiye kugira iryo koraniro muri Amerika yatu bakeze, kuko n'intumbero nziza. Mugabo ntitwogenda ntabibukije baze bavuge badushikire imbere, urabona cyane cyane ibibazo biri hagati y'u Burundi n'u Rwanda bikenderanire, murabona ko atari myiza. Biratuma nk'ugwaruka nk'imigambi hariho amanama yakunda kuba mu ishyirahamwe Convergence, ugwaruka tukajya hamwe tukahiganishwa imigambi. Ngo nk'ubu abanyarwanda ushobora gusanga nta migenderanire tugifitaniye, aba no batuma beti begere inzego iwabo barabe ku icyo kibazo boje hamwe n'abarundi bakagikemura, kugira ngo dusubire kuguma dusabana nk'uko byahora n'ubwambe, kugaruka rero ruri rwagize amahirwe yo kuza ngaho ibyo iyo nama bajemwo ntibatse kubusa bazoze bigisha urundi guharuka muri Afrika canke mu Rwanda ika mbese no mu Burundi hamwe imigenderanire yogenda neza aho gaseke bariko barigira aho muri Amerika no mu Burundi bazogerageze baze batwigishe cyane batubwire icyavuyemo mugabo nkungira nkabasaba yuko bogerageza kuvugana n'inzego ziwabo cyane cyane ibijyanye no gufashanya n'u Burundi n'amakuru n'u Rwanda n'ayandi makuru icyo kibazo bagishikane hejuru kugira twumve ko n'imbibe bozugurura mu mukozi
n'ivyo rero mu byo mwiteze muri iryo koraniro ritangura ku mugoroba w'uno munsi kuwa gatanu muri iteze kwico kibazo co vugwa nkuko mwari ko murabivuga
turabyiteze cyane ahubwo turanabatumye nimba batararitangura iryo koraniro bagende bakizi n'icyo kibazo bagishyira imbere bo bazohurirayo n'abandi kugira ngo n'abayobozi babyumve yuko duhangayitse nk'ugwaruka kuba tutari hamwe tutariko turavugana imigenderanire itameze neza
ndabashimiye yari Irmiti dufise na James ku murongo wa telefone uduhamagaye uri he James Hello James
Yes
uduhamagaye uri he
ndi muri Tanzania
umunsi irikoraniro rihuza abanyarwanda ritangura ku mugoroba w'uno munsi kwa gatanu i Washington DC muri bona gute muri vuga kwiki
turabona igitekerezo cyiza kuba batekereje bakazana icyo kintu ni ikintu cyiza cyane ya turabishimira
mwoba mugitezemwo iki iryo koraniro
icyo twashaka ni amahoro hagati y'ibihugu byombi hagati y'igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda nyine urabona ubushize ejo bundi baheruka gufunga imipaka icyo twasaba nyine ni hagati akaba bwumvikana hagati y'ibihugu byombi u Rwanda n'u Burundi imipaka igafungurwa abaturage bacuruza muri buri burere bwegeranye na hariya ku mipaka bakabasha gukora utuzi twabo nkuko bisanzwe
nagomba ndabaze nimba mutegekanya kuzoja mu ikoraniro nk'iryo muri kazoza
ya twebwe turahari anytime ubufasha bwose bwakenerwa twahaba kabisa
ndabashimiye
murakoze namwe
jote mu duteza amatwi mubandanya kudukurikirana mu kiganiro muri isanga turiko tuvuga ku ikoraniro ry'imisi ibiri rihuza abanyarwanda baba mu mahanga n'ababa mu Rwanda barimo n'abayobozi batandukanye b'igihugu ryo koraniro rikaba izwi nka Rwanda Day nashaka rero ndabashikirize mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma ashitse muri studio kugira yakira amatelefone yanyu amushikize ivyimviro vyanyu kuvyerekeye iri koraniro rya Rwanda Day Geoffrey mikroni kwawa
Fidel Niyongabo reka ngushimire cyane ku nkorera mu njishi no kwakira abanywanyi b'ikiganiro muri sanga wayoboye neza kugeza ku rizi saha ngiye gukomezanya nabo urakoze cyane turakomeza tubategurira ibindi biganiro reka nkomerezaho warugejeje
murakoze
Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Uwo ni Ntore Masamba, umuhanzi w'umunyarwanda. Abahanzi b'abanyarwanda baraza kuba bari muri iki gitaramo cya Rwanda Day. Bahari baraza kubikurikira, kandi abadahari ndizera ko itangazamakuru ribuze kuhababera. Ku murongo wa telefone reka twakire Manzi Kenneth, ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Kent,
okay. Mbabarire buriya nari numvise nabi ku buhanga bw'ibyuma uko babimbwiye. Manzi rero uherereye he?
Ndiyo uherereye Rwamagana, ni karere mu ntara y'Iburasirazuba.
Rwamagana, aha ngaha umuntu yanyuraga hari ahantu hitwa kwa Pepo. Aracyahari? Amakuru cyaho Rwamagana?
Rwamagana turaho, tumeze neza, nta mahoro.
Ibya Rwanda Day mwabimenye se?
Ibya Rwanda Day twabimenye.
Nuko rero wowe urashaka kuyivugaho iki? Urashaka gusangira n'iki abakurikira Ijwi rya Amerika kuri uyu munota?
Yego, turi na mbere. Ntanze gushimira ababa baragize uruhare mu gushyiraho uwo munsi. Gusa Rwanda Day ni umunsi ngira ngo abanyarwanda n'isi yose bahurira, ndetse ni umunsi abanyarwanda bahura bari hanze no hanze y'igihugu bakishima. Rwanda Day rero ibaye muri uyu mwaka nshyashya, mu bihe navuga bitoroshye, mu bihe isi yose irimo iratera imbere, urubyiruko, abakuze, abatoya. Rero igitekerezo cyanjye mbere nashakaga gutanga, nifuzaga ko Rwanda Day yagira kugira cyane cyane speciali nk'urubyiruko. Kandi uri mu Rwanda kenshi nkunze gukurikirana amakuru nkumva hanze, numva abo mu Rwanda uko rutari, abavuga ibintu bitari byiza ku Rwanda. Iki kamwe n'undi muntu uri mu Rwanda, nifuza ko nk'urubyiruko cyangwa abandi bantu bose badakwiye kuzajya bima amatwi abo bantu bavuga ibintu numva bitandukanye n'uko mbona igihugu cyacu kiri, ahubwo abo bari hanze bari abroad out of the country bagatera intambwe bakaza mu gihugu cyacu bakareba aho kigeze iterambere rigeze yantego dufite. So rero Rwanda Day yiyunguwe na abanyarwanda muri rusange, nagasabye ko byadufasha guhora twibuka kubaka igihugu cyacu, ubumwe, gukundana, gukomeza gukundana, amahoro. Ibyo ari cyo gitekerezo cyanjye.
None wari uvuze kuri abo bantu bari hanze bavuga ibitandukanye n'ibyo ubona, wowe uragira uti ibyo bavuga nta bihari. Urugero rw'ibyo bavuga ubona ko bidahari ni nkuruhe?
Ya bo hari n'abavuga ko iyo numva ko kenshi nimba gukurikirana amakuru cyane ama social media amaplatform ahuriraho urubyiruko abakuze, nimba kubonaho za YouTube, nimba kubonaho bavuga bakitse mu Rwanda, abanyarwanda ntago tubayeho neza, urubyiruko ntago birapfukiranwe iki, ndetse ukabona ukabona baravuga ibintu bitandukanye n'uko njyewe uri mu gihugu uko mbibona.
Ngaho babwire rero noneho babwire uko ubibona.
Yego, murakoze cyane. Rero uko mbibona mu Rwanda turi igihugu cyihuta mu iterambere, twifuza kugera kuri byinshi, dufite ibyo byinshi dukesha nyakubahwa perezida wacu mukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame. Ubuvuzi, amashuri, banki n'imibereho n'uburyo wenda bose tutavuga ngo abaturage bose bari satisfe ku mibereho, dore ko nanuwa imitekerezo ko nanu ishobora kuba ngo arabahagiza abaturage bose kamwe, ariko burya iyo umuntu abasha kwiga agasobanukirwa akajijuka akabasha kugerageza agashaka akazi akakabona bitewe n'ibyo n'ibyo akora cyangwa n'ibyo yize afite n'ubumenyi, ndetse ukabona igihugu gifite intumbero, ukabona ibikorwa remezo, imihanda, amavuriro, amashuri, amasoko, donc ubuzima bikerekwa ko ntabwo badakwiye kuyoterwa nk'u Rwanda batarabanza kugeramo ngo barebe uko bihagaze ko bimeze mu gihugu sosiyete.
Yego, urakoze Manzi. Hanyuma wari wajyaho muri Rwanda Day yabereye hanze y'u Rwanda ngo ugire amahirwe yo kubona n'abantu nk'abo, ubabwire imbona nk'ubone?
Oya, ntabwo ndagira ayo mahirwe, ariko ntekereza ko ngize ayo mahirwe, ntabwo natinya kubivuga. Yego,
urateganya rero kuzagira wenda nka Rwanda Day imwe ujyamo mu minsi iri imbere?
Ya nshobotse ngize ayo mahirwe nkagira n'ubwo bushobozi, cyangwa ngize ubushobozi nkagira amahirwe yandi yo kugerayo. Otherwise nshimisha cyane.
Manzi, reka ngushimire cyane ibyo bitekerezo usangiye na Radio Ijwi rya Amerika. Ugira umunsi mwiza.
Yego, namwe murakoze cyane.
Ye, nshishikariza kandi abarimo batwandikira ubutumwa hano ku Ijwi rya Amerika kugerageza bakaba baduhamagara, kuko hari ubutumwa bandika burimo amagambo atemewe gukoreshwa mu buryo bw'umwuga dukora mu itangazamakuru, cyangwa se ibitekerezo tudashobora kubona uko dutambutsa. Ndabashishikariza rero gutelefona hano tukakira telefone zabo bakivugira ubutumwa bashaka kutubwira. Nsabe ni yibizi Mbonimpa Focus ikaze mu kiganiro muri sanga. Nibizi, uranyumva? Nibizi, niba unyumva, ababanza atarimo kunyumva. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ikiganiro ni muri sanga, turimo turavuga ku byerekeye umunsi w'ubusabane bw'abanyarwanda, Rwanda Day, ibera hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yatangiye uyu munsi ikazakomeza ku munsi w'ejo. Sinzi niba ku murongo wa telefone nibizi abanyumva neza. Reka twakire Prince. Prince, uranyumva? Ego,
Akumva.
Ego ye, ikaze mu kiganiro muri sango uherereye he?
Mu Rwanda ari Rwamagana.
Amakuru ahi Rwamagana.
Mu Rwanda mu karere ka Rwamagana.
Yego ye, amakuru ki mumeze mutaho Rwamagana?
Rwamagana turakumye nta kibazo turashize.
Nuko rero waru hamagaye ushaka gutanga igitekerezo?
Twagiye. Icyambere kimwe turabanza dushime umutumirwa. Naga tumushimire noneho nabashima no umunsi w'u Rwanda wa Day nifatanyije nabo. Murakoze.
Urashima Rwanda Day, icyo ishimira ni iki rero?
Nshima nuko nanjye ntawashoboye kuhageza. Nifatanye nabo ariko nawe turi natwe turishimye natwe yose.
Iyo uza kuhagera igitekerezo wari butange cyangwa iyo nyunganizi ni iyihe? Ni ikihe? Gushima nabyo ni byiza, ni igitekerezo. Gushima nabyo ni byiza, ni igitekerezo, kandi buriya nubwo wahagera nta gitekerezo utanze, ngira ngo wasabana n'abahari. Murimo murabikurikirana kuri radiyo? None se nibi? Hari gahunda ufite yo kuzagerageza ukitabira byibuze Rwanda Day imwe mu minsi iri imbere? Ariko urabitekereza? Ye, urakoze cyane rero, ukomeze ugire umunsi mwiza aho ngaho i Rwamagana. Ngaho rero ugire umunsi mwiza, mukomere aho ngaho i Rwamagana.
Turabakunda nubwo ntadembasha kubafatisha kuri FM
mbamerere. Kuri FM ntabwo utwumva? 104 n'ibice bitatu ntabwo ikugeraho?
Ndabumva ariko ntabwo nyambafatisha kuri FM.
104 n'ibice bitatu ntabwo wari wayishyiraho ngo wumve?
Iravuga ariko nyine ahantu umba ubungubu muri ano kazi ntabwo ivuga.
Yego. Yego. Oya buriya amaherezo buriya imirongo izajya igenda yaguka buhoro buhoro, ariko ndakwibutsa yuko dushobora turi no kuri metero kuri mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 naho ushobora kuhadusanga.
Yego.
Ngaho rero komera nibizi we. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Twakire Zakaria, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Ego, muraho neza?
Amakuru
ni neza cyane.
Uherereye he muvandi?
Merere i Rwamagana mu Rwanda. Numvise mugenzi wanjye nawe yariho aherereye.
Abantu batatu tumaze kwakira bose bakomoka i Rwamagana. I Rwamagana mugombe kuba mwitabiriye cyane ibintu by'uyu munsi.
Nari maze iminsi ngerageza nkandika nkasanga nimero ariko nkategereza ko ndibahamagarwe simbibone, ariko mu by'ukuri mbanze kubasuhuza.
Yego, natwe turakwitirije kandi mu izina rya bagenzi banjye. Ndiseguye ko umaze igihe utabona umwanya kubera ko tuba dufite abantu benshi cyane tugahamagara rero ya saha yarangira batara kugeraho ubwo nyine ugasanga uracikanwa ariko mu byukuri ntabwo turobanura duha ijambo abatugana bose dore nk'ubu hasigaye iminota 15 gusa ngo ikiganiro kirangire urumva rero ko abo tutarageraho nyine ubwo nibyo nta kundi ariko komeza Zakaria we
murakoze cyane ndere na ndere ndishimye kubera ko uyu mwaka ushobora kumbera mwiza kuba mfashishije izwi rya Amerika
nuko nuko natwe turanezerewe kukwakira
najyaga nkumva mu myaka nk'itanu ishize nibwo natangiye kumva ijwi rya Amerika ariko mu by'ukuri nishimiye kuba ari wowe unyakiriye
njyewe ku giti cyanjye
by'umwihariko wowe ku giti cyawe
urakoze cyane muvandi
ubwo rero ijwi rya Amerika natangiye kubyumva rwose mu nyuma y'imyaka hateho nk'imyaka itanu kuko nkurikira ibyanyu ku rubuga ariko kuri radio ubwo ntabwo nari nakagize amahirwe yo kuba narukurikira ku rubuga wumva ni imyaka itashize mbafatishije ku rubuga ariko ubundi nkabumva kuri radio bisanzwe mu by'ukuri rero icyo nashatse kugarukaho kuri uyu munsi
yego ye ndagukurikiye rwose inegure Radio Ijwi rya Amerika ivugiri Washington DC ntabwo dushoboye gukomezanya na Zakaria ariko turamugarura mu kanya twongera tumuha ijambo Do you believe in love? How crazy it could be Paper babies talk Take it easy When you leave, I swear I can't breathe. Do you really care, baby? People won't die, oh, oh, mess up. You are my fantasy, my only desire. I could take it as an intro, be to my missing tear. You make me fall in love, darling, darling. If you touch me one more time, I might lose my mind. The beat is too much here. Can we go slowly? Cause I can't take it. Attention, 'cause you got my affection, baby, baby, it's a good temptation, taking us step by step on the beat, put your night hand, in the street. Radio ya Amerika ivugira Washington DC mukanya Zakaria telefone yicitse atarasoza igitekerezo cyereka twongere tumubone ku murongo wa telefone Zakaria mpore kuri uwo murongo wa telefone ucitse utaratanga igitekerezo cyawe komereza aho warugeze
pinzi kuno byari bigenze na yari cyitse nari nikomeza ngenda garuka nshima by'umwihariko nyakubaha perezida wa Repubulika Rwanda cyacu cyo Kagame ubujye yashyizeho uyu mwanya ukaba uri kubera Washington
yego
iki ni igikorwa kiba kiri byitangemo abanyarwanda benshi bene watu bari mu mande nyinshi z'igihugu
yego
azisi bose sorry ariko by'umwihariko njyewe ndimo ndashima uburyo mwa mwateguye iyi gahunda yo kugira ngo muhuze abanyarwanda bose nk'uko insanganyamatsiko yabivugaga njye nababwira nti murakoze mugire ibihe byiza kandi turi inyuma y'umusaza wacu mu matora azaba ejo bundi mu kwa karindwi
ariko rero ariko ayo matora waba waramenye se niba yaremeye kuziyamamaza
musaza ntacyo
uwo ninde muri kumwe muduhe nawe tuvugane komera cyane witwa nde
nitwa Reberaho Remini
amakuru
makuru ni meza nkomoka mu karere ka Kirehe ku mupaka wa Rusumo na Tanzania
muri Kirehe rero wageze i Rwamagana
nageze i Rwamagana niho nkorera hano n'uyu muvandimwe dutangiye imirimo
musangiye imirimo ari kubanza muri busangire n'akandi kantu
birahari ibintu birahari turejeje
ibintu biriho
ni amahoro amasani yose nabibuze ibyo kurya birahari tugeze mu kwezi kwiza ko kumariza ubushira inzara
ni byiza cyane nuko rero ngo ubutumwa wari ufite muri uyu munsi wa Rwanda Day ni ubuhe
nubwo namwunganiraga nyine ari umubajije ku kibazo cy'uburyo umusaza niba yaba yaremeye kongera kutuberayo namubwira ni rwose umusaza n'ushidikanye yarabyemeye rwose ko azahagarara kujya bagakomeza umuhigo bakatuyobora
nuko rero ubwo iyo uza kuba uri hano i Washington wewe wajya gutanga ubuhe butumwa
abo bagisora bacu bariyo cyangwa se n'abandi bose badukurikirana mu mpande z'isi
utahuvugiraho i Rwamagana ubabwiye iki
ndababwira ngo bose rwose bazamujye inyuma umusaza turebe tubyiza akomeza kutugezaho bizakomeza mpaka igihe cyose imana izamuhamagarira
komera cyane radiyo ijwi rya amerika ivugira i Washington DC reka tunyarukire hano amasaha aragenda dusiga tunyarukire hano hirya muri leta ya Maryland aho bamwe mu banyarwanda batangiye kuhagera bitabiriye uyu munsi ku murongo wa telefoni turi kumwe na Scovia muzi kuri mama urwa Gasabo ni ikinyamakuru cyo mu Rwanda n'umunyamakuru uri mu Rwanda tugezeho ari hano hirya Maryland Scovia wiriranwa amahoro
ndi buvuga ko niriwe
ubwo amasaha yaguhindukiyeho rero
neza ibintu byo bakubwira kubona isi kwicurikiraho niba bwo ngo isi yicuri tuzumva ibi
komera cyane none se ubwo uraza gukurikirana Rwanda Day usinziriye rero
oya iyo hari akazi ibitoti burirwa irengero nubona nsinzira ujye umenya ko nabuze icyo nkora
none rero wahageze tubanze utunyururemo muri make uko muri Amerika wayibonye ute mbere yuko tukubaza uko witeguye Rwanda Day tubwire uko Amerika yakwakiriye nuko ubona ibintu bihagaze
ego urakoze cyane ngira ngo hari byinshi nk'uko bivuga haba hagomba kuba impinduka icya mbere ni urugendo rwari ruvunanye aho umuntu agenda iminsi irenze umwe byanga bikundura byumva ko harimo kunanirwa ikindi ni ubukonje busa nk'aho ari bwinshi ugereranyije n'ubw'iwacu kuko ibisi by'i Rwanda niko iwacu bajyaga bavuga ibintu byabakakubwira bati ibisi by'i Rwanda wabyitegereza nawe ugasanga atari iby'i Rwanda bitewe n'uko bimeze
hari inzu yajyaga iba hariya hirya gahini bitaga ngo nta kirakorwa ubu rero nawe madame Mutesi ntabwo ntacyo ubonye usanze ubukonje bwarashize nuko cyo korakomeza
yego ugereranyije n'ubwo iwacu ubukonje ni bwose kuri njyewe ariko ukurikije uko ababizi babivuga nanone harimo itandukaniro nibyo koko ariko igihari nuko umujyi nyine bisanzwe utuje ukeye ngira ngo umujyi ukeye cyangwa utuje nta gitangaje kuko no mu Rwanda ni ibisanzwe iwacu niko natwe tuba tumeze niho mpamvu udashaka kongeraho itandukaniro rinini ngo uribone ariko harimo itandukanye n'uko umujyi buteye n'ubukure bwawo n'ibyo ushobora kuvuga ushobora kubona
mu kanya hari umuntu wanditse rero ati tuzanye u Rwanda muri Amerika nawe ni kubibona
oya ahubwo gena rayinsanze ruraha hari ahantu twahuriye abantu nkajya mvuga nti noneho ntabwo ni mu gisimenti kera hambere hari ukuntu twajyaga tuhabyinira. Niko byari byifashe.
None rero tubwire rero icyo muteganya uko witeguye uyu munsi wa Rwanda Day, icyo utezeho n'icyo witeguye cyane cyane wowe nk'umunyamakuru. Nzi ko imwe mu nshingano zakuzanye ari ukugira ngo utangaze ibibera aha ngaha, ibyo byose ubyiteguye ute Madame Mutesi Scovia?
Icya mbere ni uko njye nk'umunyamakuru ni ugutara inkuru nkayitunganya nkayitangaza nk'uko ari inshingano. Urugero uyu munsi hari nko kuba hari business forum, ni cya mbere ni uko hagomba urumva hari abacuruzi b'ingeri zose. Iyo mvuze b'ingeri zose tuvuga abanini n'abatoya, bavuye mu Rwanda, bavuye mu bindi bihugu, baje guhurira hano mu gutanga navuga ngo amakuru ku bijyanye n'ibyo bakora, uko bunguka, ndetse ntekereza ko hatari bunaburemo kugaragaza uko ubucuruzi bushobora gukorerwa mu Rwanda ndetse bukozwe n'abanyarwanda bari hanze y'igihugu, bakurikije amakuru bashobora guhabwa n'ibigo bishinzwe kureba ubucuruzi, urugero nka RDB, Minicom n'ibindi bitandukanye. By'umwihariko nk'u Rwanda uyu munsi ni igihugu cy'ubukerarugendo, abanyarwanda bari hano ndetse n'abava mu bindi bihugu bitandukanye bari buhurire aha, bafite navango n'imyumvire ishobora kubitandukanye n'iyo umuntu hari uburyo yatekereje gukora ubukerarugendo bwe mu Rwanda ashingiye ku makuru yakuye ahandi, ariko harushaho no kuba afite amakuru ari hano ahuje n'ibindi bihugu ko abona babukora, akarushaho kuza kubukora mu Rwanda, cyane ko ubukerarugendo mu Rwanda bumaze gufata intera iri hejuru ku buryo ubona ko kubukora umuntu iyo yabukoze neza byanga bikunda yunguka. Iyo ni imwe mu byo dutegereje kumva, ahubwo ni izihe mbogamizi ziri bugaragazwe kugira ngo babashe gukora ubwo bucuruzi. Ikindi uretse imbogamizi ni ukwibaza n'iki bisaba. Ntekereza ko navuga ngo nihuriro tugiye kumviramo amakuru y'ubucuruzi bushobora gukorwa n'umuntu uri hanze ari mu Rwanda ndetse n'uri mu Rwanda ubwe. Ikindi kirimo kirushije ibyo byose tuvuze navuga ngo gihatse ibindi, nuko umukuru w'igihugu nyakwa Perezida Paul Kagame kuba arimo guhura n'abo baturage bose b'abanyarwanda, abacuruzi ndetse n'abanyamahanga badahejwe cyangwa inshuti z'u Rwanda, ubwabyo abacuruzi n'abanyarwanda muri rusange, n'ibyishimo kuri bo kugira ngo babashe kumva uko bashobora guhuza ibyo bakora. Ariko noneho banahabwa icyizere n'umukuru w'igihugu, bitandukanye nuko minisitiri w'ubucuruzi ashobora kuza hano akavuga ati rwose bizakorwe ariko yagereyo ntabishyire mu bikorwa. Ariko bitandukanye nuko byaba byemewe n'umukuru w'igihugu akabiha umurongo, icyo gihe umuntu aba afite navuga ngo aba afite ubwishingizi bw'uko icyavuzwe kigomba gukorwa.
Ndabona dusigaranye umunota umwe, ariko gusa nashakaga kukubaza ukurikije ibyo bintu byose umaze kuvuga, ukareba umunsi, ndabona ko dusigaranye umwe gusa, urabona ibyo bintu byose umunsi umwe urahagije kugira ngo ibyo bintu bikorwe, cyangwa utekereza ko mu gihe kiri imbere hakuriye kuzatekerezwa uburyo bwo kongera igihe?
Kongera igihe ni ikintu kimwe ukwacyo, ariko si cyo gisubizo cyo gukora ibintu byinshi cyangwa bizima, ahubwo ni ukuvuga ngo n'igihe gito gihari kirakoreshwa gute. Icyo gihe gito rero gihari n'igikoreshwa neza biratanga umusaruro. Ikindi ntabwo ntekereza ko Rwanda Day ari inama yo kuvugiramo ibibazo byose, ibisubizo hagafatirwamo n'umwanzuro bikarangira. Ntekereza ko ari nk'inzira yo kwerekana ibikenewe gukorwa, hanyuma abayobozi bari mu nzego zitandukanye ahubwo bagasigarana inshingano yo kureba ibyavuzwe n'ibitekerezo byatanzwe uko bikurikiranwa, noneho bigakorwa mu buryo burambuye, kurenza ko wavuga ngo mu minsi ibiri nayo rimwe na rimwe bituzuye ngo niho hari bukorerwa ibyo byose birangire. Ariko niba hari minisitiri w'ubucuruzi n'inganda, hari RDB, hari ba minisitiri batandukanye bashobora kuvuga ibyo bashinzwe n'uko babikora.
Madame Scovia, amasaha aratujyanye rwose, reka nkwisegureho. Reka ngushimire cyane ko utuvugishije muri iki kiganiro. Nshimire n'abagenzi banjye twari kumwe, Fidele Niyongabo mwatangiranye, Nadia Taha wari ku bugenzuzi bwa gahunda, na Cornelius ku buhanga bw'ibyuma. Namwe mwese mwagize uru ruhare mu gutanga ibitekerezo kuri mikro, mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.